ala nay lewru utto hitande 2024 sekarabe hedibe to modom hedade hejuji amen dil leende mangal mudum fu andomi chalmini am sanu bisimla modom hedade actujene amen yelo mo hande o wondi do hande do e Umar wagelo Umar hono nyallirda
beti selli passe fo day cisse
wagelo hodon jonganda sekarabe hande sambe kabaruji
en biyan dungu on nati ko nayri bangal sottude sayaji bornete di yalla fati kammu hebe dum woni ko noddirta imprimable ko en biyan wattu jono suka dan gondi hebulle hen ko woni e ngedi jumuube en nokko noddirta tonko hayedo wonbe to men gondi wadde imadra fa mo intina ciudi for baaji gondi tondi ko nayri bangal tariike jaara nokku no dirtede banya gara jeewen jande nyu gondi tondi no wordi nyaloma hande no
waygalo wakat nungu mi ngoni yimbe heewbe buri fu donnobe motoji di kany en ka an tewota saaji manaji di suddoto e lan heba yaade wartude no yidiri
abo foifi ali cisse mbi'en dido saaji manaji ciottetedi wana di furdu ngoni mojjidi holitinde wiide yimbe heewbe dan gondi e woytaade no dum wori wattu jono kambe dum wonon sottobe dubbe kolliti wiide saaya fu no cioggu mudun warata burka mojjidi fu kany buri tiidude fa kebe famtare kebe Ousmane Niali Boule Mamadou Samaseku
saaji di yimbe bornata wattu bo jelulri imperméable jo e motoji na choradi sanne di do wotoji di jonno alhali do saaji mandaji di woni chadele fayso wona no famiri yogabe
quand vous avez
signare jogi mana kurirka yowande en wayren dema patle passé kambutobi mi mana jogi mi ka modja sanne be kaani sotirde himbe kadde modjide e majje sini kambutobi den torra neddo modjide be kaani sotirde himbe kinaami daara mana modjo
la bonne qualité
jeebo di do saaji mandaji di holti wiide jati di chakko jam tubuji be beedi wiide modjo mudun na wodi ka cogumun buri hewde
mara fanyi du
gonga wanjati imperméable ngaji dinangata ndiyam kambu himbe mali jida ko tiidi di manaji ne edi KVC on lobbi on di modja sanne do di modja sanne di kadata ma luppude setobi
ko buri hewde di do saaji manaji di fuf ledishin iwata ka tayre mali be dun no ina guddi e wi njayobe
o do mbawi hebude di do kabaruji fudo hello amen Facebook na do konto X mom no dirta no Twitter mi kotran jonka tonka analyse cercle gundam jokol gombe tombe an wondi wadde tom imadraji yalla ana mu intina nokule foroba uri fule wakat nungo
awo fay fay sise be do sukab jokol wombe le fedde wotere be kollitiru koni fana mabbe fab joto yalla kambe don be kani wotere koyde mabbe yirwere le odo nokku fa kebe famu fa hande kebben Mamadou Samaseku Ousmane Niali Boule
to tonka ton e wattu ndungu dati yogaji ngalurende natidi e nawtorede di samira dun ak sangaji kewdi kamar mudun dental hayebe tonka ngadi imadraji rejo ngaldo dental Alassane Ibrahima Maiga faccitini min fandaji guleji mabbe di
ce regroupement
defede sukabe jokolbe rewbe worbe tinibe denti e modon daranibe yirwere cercle tonka tani kande golle mawdo mo ngondi wadde yottidude bangi saha lumo go wattude korka e yalim en kebe jabbade no yafiri no kabaru o wore joni min darni no golleji mudum kam puditi joni
on a repris actuellement
jabarande to tonka tonne wattu ndungu dati yogaji ngaldurende tiidi nawtorede di samira dun ak sangaji kewdi kamar mudun dental hayebe tonka ngadi imadraji rejo ngaldo dental Alassane Ibrahima Maiga faccitini min fandaji guleji mabbe di
ce regroupement
defede sukabe jokolbe rewbe worbe tinibe denti e modon daranibe yirwere cercle tonka tani kande golle mawdo mo ngondi wadde yottidude bangi saha lumo go wattude korka e yalim en kebe jabbade no yafiri no kabaru o wore joni min darni no golleji mudun kam puditi joni
on a repris actuellement
jamarande hulti kuyam mudun yetti sanedun be do hayebe
fadde igolleji en ciotiranno leno tidire le watundungu handen nokko waylte ke dun yari yeso koyd amen eli amen nufata le lopal menen tefotobe diyam to woji on tampinanno min sanne famin jotto le lumo go igolleji tiddugol nafi men sanne
facimcimi
bangal dido golleji bingu le dem kaku wonko dental jeune baptiste en tonka ngadi noddango fewde honorojo mabbe beda hinnaade hon ido golleji suudu baba
dun nabata e yotere mede minimaka
tagal walla jabbina hakune soldats em kawrtobele dental ngal benodirta alliance des etats du sahel kanye goube terroriste em bel nokmo benodirta tizawatan sukab jokolbe ngom le leful ias neka yetti san golidal hakune dedo lede tati fa habo bedo yimbe
awo foy fi ali cisse bedo sukab jokolbe kolliti wi dan jeli duudi do golleji jokkite be pewte goube dum wonde be noddir terroriste nyaloma hande no le majjondube bi dum fabor sanne be kajjadi do golleji yirwine le konayri bangal golleji goddi kasen fa kebe famtar kedden Ousmane
Ali Boul e Mamadou Sama Seku
dido sifaji kisidi muncane hore ardibe dental de IS yala hewtude nokuji di fuf weli sanne hayabe hewbe mali
sikki c'est passé ko wadi tenza waten don e leede tati anakaani rentude kabo sabi gagne oyo goto non sini konuji e leede tati dental de jogi tajara le wide tidan fa waybe be njale ko wadi tenza waten don do misal lobbo non ni jaati woni ko hanno fudirinde
to Burkina ton jenebe holti wide meltan kisanne faba larme mabbe fewde leedi mali haklo mabbe huncangul hore yargul yeso go habo turusiya gal ana leedi dental gulleji dedo leede de
l'union de ces trois dental e leedi tati fa kabo terrorisme e golle lobbo kerul wala hakunde e leedi ko ya don dental poli je idango wana yaade habo wade tan den kandu hollude atimeden e sariyaji men fu adnarundu fu
yila hayabe nigerbe yo jamar dedo leede de jingana dido imadraji di puddi habtibe be
ya des attaques c'est
wan halobe halaji bondi do bembe ande de be himbe ana kala halaji bonnoji hakkilaji mangal paden sini renji rafindana ko timma kana be leedi goto fu e mun walla do go habo nana min mi le jamarande hani faabaade sabbi fay hunde wa wadede ni jamarande watta koydum
la population
tagal kabaru de nagu haybe yogabe holti bidde an hani hon dido golleji di kuncine hore le gede godde hono projet ngaji yirwere
de portrait am nyalom hande o min jam yidoyde e jokol goto maro police
awo fefe sise odo suko jokolano dire Ibrahim Traoré du makana bare du sappo jettibe kolliti wi odo gollo mo gollo dun ilo mo famdi o wi nyalo mo hande o do mo wonde hebudle hen kebe makko Mohamed Baba Kunta wakande yano santo yide makko kedden Ousmane Ali Boul e Mamadou Sama Seku
arande piso ngaji didi tan wonno ko moni ko hokki Ibrahim Traoré handen ana joge di poli fa kewi le nyalo mo wa sotti ko buri per ngaji sappo piso
je fait tout min drani am sada jam fuf faytu gumutu o le am sada ji piso o iwe mo
Ibrahim an yidi poli sanne kanon holtiwide o mo wada o golle dum bonna jande makko du
jande hana fi hadina do tunade golle den no kabaru jando lati fi fatta hino margal pigeon ngati
production des pigeons la
wala fu wutrunere ballawomo ka osuko jokolle holtiwide nyande fu poli mudon buri hewde
min kotiram jonka bajangara le yonterende kawrtal mabbe didobal pawingal edo finatawa mabbe to mo noddirta muli bemo woni en fu gondem ele habere wadi tom sisil mo be chubi woni wartirde holare hakune janyel gondi bajangara
non wori ali sisil leon do wattu amiren wombe tombe be kali kabarno tariki bajangara wori kanya fayettono jallini di ngori le odo nokku fa kebem fam tarfaande kedde mamadou sama seku ousmane ali bouli
bajangara madun kakol mongol ele dogonore nyibama ele dubi 1262 wonande nanga banu tembeli odo don sonke irudo ganda kilemo na tawta non bandiko debbo saberi kedana allah tembeli dunke tariki nyati dun nyibudo banyangara o
anda kuguju
bando debbo nanga banu woni ma anda kuguju amuno gonnodo saberi jeedo joddade bayana hakkunde dugango e banyangara sabe nukkuji de ana tawtundiri e rafinde nago o nanga banu darte bamudo bandun debbo wara joddo hedde makko holitindi o joddo do seda no inde dande wardi
inde ngalure banyangara na micitina lamu futankobe elhaj umar tal o do mobbo mudo woni sababu gondal hakunde habe e fulbe e wi allah tembeli
le tout commence d'abord
on fu dire elhaj umar tal de fondino yade makka o jabbiri banyangara o tawi do habe himbe do way joddade do yata den tv de habe be mo yidi fayse wana kanko tan iwde makko joddo banyangara
be dare fulbe janyali wobbe dun nangonde e habe to banyangara e wi yimbe le wonbe ton gilla abadan kawral la hakune dido jallini ngondi tondi
nous sommes venus
men gare min tawi habe to banyangara do gondal hakunde fulbe habe hono mun wala banyangara yo habe e fulbe non habe e fulbe inna goto baba goto basi wala hakunde amen
fo soute la jena wodi le ngalduronde wakkat jun o ardibe dido jallini di ngotal fi wodi noldango togol jam e deejere adama jigba hen dus jutawani gilla banyangara
tuna wata en birki sembe chalji championnat régional d'escrime saison 2024 wadi timor yontere bittine segu
en bien finangal wadi hakkune kanko noddirte Youssouf Niari kanyi Ibrahim Jara kanko noddirte Youssouf Niari kanko banti finangal ko nayri bangal roobe do kanko noddirte Agnes Koulibaly kanyi e Mariatu Koulibaly kanyi finangal wadi hakkune mudu yen fa bidire dan famu kedde Mamadou Sama Seku Ousmane Ali Boulie
kebbe kawli ngal do kortal be Yusuf Nyari Agnes Koulibaly holditi beltigi sanne yilama be dunno yo jogtitare dun e liko warata ko
moi je suis très mede welti sanne ko nyaagotumi Allah wadde ko heewi liko warata mido way tapude beccha mede seyi sanne iskrim edda haru chatti mangonno di latare kadaado mali le wattuji ngaroji e jeux olympiques
wi landini be fonda honde do kawrte be humtande hore ni be kabar mudum be kadana Moussa Balo radio fedde haru sembe chaldi iskrim to segutu
nous avons organisé
min gadi de yewtere fanda mudum yel ikitotobe nabbe de famu wadde gal kawrtal joni yo daranade ko warata fayi tawa do segudo tan yalla idon beyda andede beydade yarude yeso
so ndivo
mister wiide gal do kawrtal ligue regional iskrim yo nayobal mohamed sisse men dun sibita men gila segu
sakrabe do mi kaddita e kabaruji amen di kiki de hande
ali sisse do ngarte haddude do kabaruji kiki dande mbiya sukabe fadi men jafino konno be andirno do e serde journal ngal no wara e tamashek so lan do jeddi